impilo yami ayibalulekile kodwa kefana manje moshiwe ivashele into engingayazi futhi angisewuphinde ngikhungethele impilo yami ayibalulekile kodwa kefana manje moshiwe ivashele into engingayazi futhi angisewuphinde ngikhungethele nginangami emabangani wami ngifuna ukuyihlalela nabo bebala bafika sehlalela kahle kwafika umuntu engamazi wafika wangekhawu wayesedonsa isiphangu ngemuva wadubula bonke engangihleli nabo kwafika umuntu engamazi wafika wangekhawu wayesedonsa isiphangu ngemuva wadubula bonke engangihleli nabo wajike wangebamba isandla yena wayesevalelisa babaleka bonke omakhelwane ngasala ngedwa esitikini kuphela ungasolela bhana wena nguwe ubungasolela bhana kuphela ungasolela bhana wena nguwe ubungasolela bhana
Ubungasolela bhana